Welcome to CSIS. My name's Jennifer Cook. I'm director of the Africa program here, and we are just delighted and honored to welcome President Sheikh Sharif Sheikh Ahmed to Washington, D.C. and to CSIS. We're delighted to host you here. I should let you know about this. As you can tell from the turnout today, there's a great deal of interest in your perspective. Oops. Is that working for you?
Yes.
Okay,
yes.
Great. Great deal of interest in hearing your perspective today on developments in Somalia and on the way forward. I know you understand a little bit of English, so I'll keep talking. CSIS has had a series of major conferences over the last 3 years on Somalia, trying to better understand developments on the ground, highlighting the humanitarian dimension of the crisis, which unfortunately often gets overlooked in the focus on security, and exploring the best options for U.S. policy and identifying moments of opportunity. Let me briefly introduce our guest today. President Sheikh Sharif was trained in law, geography, and Arabic. He was a senior leader in the Islamic Courts Union, fleeing to Kenya and then to Yemen after the Ethiopian invasion and the court's collapse in 2006. He was very active in the political opposition to the TFG as it was then constructed and to the Ethiopian occupation, an opposition that includes many of the people that today pose the greatest threat to the TFG's continued leadership. Following the resignation in December 2008 of President Yusuf, Sheikh Sharif was sworn in as president in January 2009, following an indirect voting process that took place in Djibouti. Let me say that a great deal of hope and expectation fell on his shoulders upon coming to office. We hosted in March, in partnership with the U.S. Institute of Peace, a conference on Somalia shortly after he came to office. There was debate at that conference whether over time Somalia's various power bases would continue to fracture and disintegrate. But there was also a remarkable, I thought, a sense of optimism among many of the speakers on the new leadership's commitment to reaching out and forging some common ground with key political and clan factions. Unfortunately, much of that optimism was dashed by the rejection of the new leadership by Shabaab and Hizbul Islam and their renewed push for control over Mogadishu and key towns. Today, from our perspective, and we're going to hear it firsthand, I think, the insurgency is publicly unpopular. It's fractured and fragmented with reports in our press this morning, for example, of a deepening split between Shabaab and al-Hizbul Islam over control of Kismayo. But while the insurgency may not be strong enough to topple the TFG, it certainly is powerful enough to make Somalia near impossible to govern and impossible for the TFG to really extend its writ over the national picture. The TFG, on the other hand, and I hope you will speak to this, is also in a sense fractured. It does remain weak, and like its predecessor, one gets some sense that there's a heavy reliance on kind of more of the military options than on mobilizing popular opinion, public opinion in Somalia, building a strategy that various factions can eventually buy into. I think the key, and we look to you and your shoulders to do this, the key will be building a viable political strategy that builds alliances in an enduring way that are based on common vision rather than political or financial expedience. A strategy that Somalis can buy into and that then the African Union, the international community, and the Somali diaspora, many of which are represented here, can throw their collective weight behind. For Washington, I think for Washington policymakers, the TFG still offers the best option of engagement, and I think that was very much cemented by Secretary Clinton's visit in August and her conversations with you at that time. And that's very promising. So we're looking forward to your thoughts on building this national strategy, for building these critical alliances, prospects for weakening the insurgency, how you see that happening, and how international support can be most productive. Again, welcome. We're honored to have you, and we're all looking forward to your remarks. Thanks very much. And peace out.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد فرحة وين جيت هاي ما أنت إن هل كان إذن لجوجو عن ربان إن أمي هاد عليو دولة مريكان كفرصدة إن أوسيس إن أن هل كان لماذا سيجارة معتك سي معتك أن CSI ماذا حد يسأرنتي فرصدة غالية نسي marka koobaad iga gudooma salaan diiran oo aan idin kaga sido dalka iyo dadka Soomaaliyeed waxaan mahadcelinta u celinayaa weyn diiran aniga iyo wafdigayga taasoo dhiirigelin noo ah waxa inaga iyo wafdiga farxad gaar ah noo ah in aan la kulanno jaaliyadda Soomaaliyeed oo runtii ayaguna dadaal fara badan ugu jira in loo helo xal waara Soomaaliya. Anoo ka faa'iideysanaya fursadan qaaliga ah iyo kulankan, waxaan magacayga iyo magaca dowladda mahad ugu ballaaran ugu celinayaa dowladda iyo shacabka Mareykanka oo aqbalay in xaqiiq ahaantii Soomaaliya nabadeeda la iska kaashado. Soomaaliya waa waddan ballaaran leh daris iyo maxaan ku yiraahdaa dal deegaan istaraatiiji ah ku yaala geeska Afrika. Dadka Soomaaliyeedna xorriyadii markii ay qaateen waxay aada ugu dadaaleen inay helaan dowlad matasha oo ku shaqeysa habka doorashada ama dimuqraadiyadda. Afkambigii ciidanka uu sameeyay wixii ka dambeeyay waxay ku jirtay xukun military oo keenay markii ugu dambeysay burbur iyo baaba ay ka dhalatay dagaalo fara badan oo dhexmaray dadka Soomaaliyeed, waxaana soo baxay ururo badan oo wata magacyo kala duwan laakiin asal ahaan ku dhamaanaya qabiil. Waxaa ka dhashay dagaaladaas xaalad bani aadanimo aad u adag oo keentay barakac iyo burbur dalka ku yimid. Muddada 18 sano ah dagaaladaas ay socdeenna waxaa socday dagaalo kala duwan oo ay qaybsanaayeen dadka Soomaalida international community-ga. Waxaa jiray fursado badan oo wax lagu qaban karay Soomaaliya sida aan aaminsanahay, laakiin haddana mar walba dhumaayay. Dowladihii la dhisay dhamaantood ma dhihi karno dhamaantood waa wada xumaayeen, laakiin waxaan aaminsanahay in kaalmadii ay u baahnaayeen aysan dhamaantooda helin. Sidaas oo kale 2006 maxkamadaha Islaamiga markii ay soo baxeen waxay ahayd laftigooda fursad lagu heli karay nabad waarta. Haddii international community-gu meesha xoogga uu saaray in maxkamadaha lala diriro oo xoogga saar lahaa in la heshiiyo ayaga ay maxkamaduhuna ay heshiiyaan, inkastoo aan hubo dad badan fikradaas inay qabeen, dad badan oo maxkamadaha ka tirsanayna ay ka soo horjeedeen arrintaas. Waxaan aaminsanahay shirkii Jabuuti sanadkan horaantiisii inuu ahaa fursad weyn oo dadka Soomaalida ay heleen, halkaasoo ay ku heshiiyeen dowladdii markaas jirtay iyo mucaaradka, halkaasna lagu ballaariyay baarlamaankii, isla markaasna lagu doortay madaxdii qaranka, laguna dhisay dowladdii. Taasna waxay ahayd fursad aad u weyn, dadka Soomaalida aad u soo dhaweeyeen. International community-na aan gacan fiican ay ka geysteen. Haddii aan ka hadlo ururada ay ka mid ahayd Soomaaliya, Soomaaliya waxay ka mid ahayd qaramada midoobay ama waagana ka mid tahay African Union, Jaamacadda Carabta, iyo ururka Islaamka. Ururadaas dhammaantood waxay muujinayaan mar walba dadaal inay ka geystaan Soomaaliya inay diyaar u yihiin, laakiin haddana mar walba waxaa jiray wax la dhihi karo intii loo baahnaa lama geysanin. taasna waxay keentay dagaaladii Soomaaliya inay sii dheeraadaan maalinba maalinta ka dambeysana ay soo korobto dhibaato ka duwan tii hore. Shirka lagu qabtay Jabuuti ama shirarka dhammaantood waxaa inta badan gacanta ku hayay qaramada midoobay oo runtii aad iyo aad dadaal badan ugu bixiyey. Dowladda Mareykanku qeybay ka ahayd, waxaa qeyb ka ahaa midooda Yurub, jaamacadda carabta, African Union. Laakiin haddana waxaa la dhihi karaa qolada hadda dhiig inay u bixiso u diyaar garowda waxay noqdeen African Union. Joogitaanka Amisomna wuxuu dadka Soomaaliyeed dowladdaba mar walba siinayay fursad lagu agaagumi karo dowlad Soomaaliyeed oo hanata dalkeeda iyo dadkeeda. Ammaan darrada adduunka ka jirta laftigeeda iyo burburka dhaqaale iyo isbeddelka cimilada ee ka dhacaya adduunka waxa uu saameyn ku lahaa mar walba arrimaha Soomaaliya. Waxaa la socotiin geeska Afrika, mathalan haddaan soo qaadano xaaladda ka jirta guud ahaan maxay ahaato Ethiopia, Eritrea, Eritrea iyo Djibouti, dagaalada waqtiga ka dheer ka socday Suudaan, dagaalada hadda ka socda Yemen. Arrimahaas dhammaantood waxay qayb ka qaadanayaan in ay dhibaato gaarsiiyaan arrimaha Soomaaliya. Caalamka laftigiisu aamoodo in uusan u diyaar garoobin xaaladda Soomaaliya si dhab ah wax looga qabto waxay siinaysaa xaaladda adagoo Soomaaliya inay sii jiitanto. Dadka Soomaaliyeed marka dhabta loo hadlo waa dad wax badan aysan u dhexaynin, oo xataa labada qof oo iskhilaafsan ay fududahay in la heshiisiyo haddii la helo dad xoogga saar arrintaas. Waxaan aaminsanahay heshiisyadii kala duwanaa dhacay dalka ka dhacay waxay markhaati u ahaayeen in dadka la heshiisi karo. Inkastoo waqtiyadii dambe dadka kasoo horjeeda dowladda afkaartoodu ay ku dhisan tahay inaysan aqbalin dad kale, oo ay ku dhisan tahay dadka oo dhan in ay noqdaan dad isu dhiiba iyaga kana dambeeya, ama ay ku xukuman yihiin dil ay tahay arrin khatara, haddana waxaan aaminsanahay shacabka Soomaaliyeed mar walba inay awoodi karaan in arrintaas xal loo helo haddii la caawiyo dowladda iyo shacabka. Haddii aan wax yar jaleeco arrimaha bani aadamnimada, dadka Soomaaliyeed waxaa kasoo gaaray dagaaladaas dhimasho iyo dhaawac aad u fara badan iyo barakac. Waxaana la socotiin dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba dadku inay ku yihiin qaxooti, labadana ay aada ugu dhibaataysan yihiin. Waxaan hadda mar dhow ka hadlaynay Nairobi ama Kenya qaxootiga Soomaaliyeed oo jooga dhibaatada ay qabaan. Waxaa la mid a taas dadka Soomaaliyeed oo jooga Yemen iyo meelaha kale dhibaatada ay qabaan, iyo kuwo badan inay xabsiyo ku jiraan. Waxaana asaas u arrimahaas oo idil xaaladda nabadgelyo xumo. Dowladdan waxay jirtay sida aad wada ogtihiin muddo kooban, waxayna ahamiyad weyn siinaysay amniga dadka dhibaataysan ee qaxootiga wax loo qabto iyo dib u dhiska dalka. Si ay uga run sheegto arrimahaasna, markii la dhisay ba durba waxay u guurtay magaalada Muqdisho iyadoo amni la isku hallay karo buuxa uusan jirin. Halkaasoo ay wada joogaan maanta baarlamaankii iyo dowladda inteedii kale. Waxaa la socotiin dad badan oo baarlamaani inay ku dhinteen, dad badan inay ku dhaawacmeen, inay wasiiro ku dhinteen iyagoo ku jira hawshii qaranka. Kaalmada ay hesho dowladdu waa kaalmo aada u xadidan. Waxaad garan kartiin dagaal marka la galo waxa u baahan yahay oo imkaaniyaadkaasuna mar walba inay ahaayeen kuwo kooban. Ballanqaadyo fara badan waa jireen, laakiin nasiib darro weli dowladda si wanaagsan uma soo gaarin. Taasna waxay keentay in horusocodkii dowladda iyo horumarkii la rabay in ay sameeyso ay caqabado ku yimaadaan. Tabcan mararka qaar waxaa laga yaabaa marka eedu timaado cidda jilacsan in la saaro. Waxaan aaminsanahay taasna inay ahayd mar walba tii keeni jirta in dowlad walba la soo dhif ay kufto. Waxaan rabaa inaan idin sheego berihii ugu dambeeyey waxaa aad dadku ay uga hadlayeen khilaaf u dhexeeya dowladda dhexdeeda inuu jiro, laakiin waxaan idin sheegaa, idin xaqiijinaa inuusan jirin. Haddana waa laga dhawaajiyey, ma jirin kala qaybsanaan iyo khilaaf dowladda soo dhex maray marna ma jirin. Waxaa la ahaa mar walba isku aragti, isku hadaf, gaar ahaan madaxda ugu sarreysa oo guddoomiyaha baarlamaanka iyo maxay ahaato ra-iisul wasaaraha, si joogta ayaan u lahayn shirar iyo wadatashi, maalinna ma dhicin waxaan isku khilaafno. Marka waxaan aaminsanahay wararkaasu in ay yihiin warar loo adeegsanayo dowladda in lagu wiiqo. Arrimaha brioritiga la saaraya sida aan ka dhawaajina waxay ahaayeen nabadgelyada. Nabadgelya waxay u baahan tahay ciidan si wanaagsan u tababaran, qalabkiisi u dhammaystiran yahay, imkaaniyaadka kale u baahnaay oo ama caafimaad ama adeegna haysta. Sidaas oo kale, maadaama dalku uu burburay, dhibaatan ay ka jirto, ciidanka waxaa lagama maarmaana inay helaan gunnadii loogu talagalay. Waxaa la socotiin hubka ay haystaan iyo ciidanka ciidankeenna iyo kaalmada ay helaan inay aada u kooban yihiin. Taas waxay keenaysaa hawshii la rabay inay gutaan in ay guda waayaan. Mar walbana waxaa loo baahanaa in ay jiraan dad cusub oo soo tababarta oo kusoo biira ciidanka, maxaa yeelay waqti walba waxaa dhaca dhimasho iyo dhaawac. Sidaas oo kale, ciidanka hubka uu haysto ma aha hub dowladeed, ma aha, waa hub jabhadeed, waa hub dowladeed, waa la wada yaqaanahan umalaynaa. Laakiin haddana dowladdu mar walba waxay isku dayeysa wixii ay haysato inay ku tala gasho. Dhinaca kale, kaliya ma aha in aan ciidan kaliya isku halaynayna, waxaan xoog uga shaqaynaynay arrimaha wadahadallada oo runtii guulo la sheegi kara laga gaaray. Waxaa la socotiin qaybo badan oo naga soo horjeeda in lala heshiiyey. Qaybtii hore Xisbul Islaam qayb ka mid ayaa kusoo biirtay dowladda. Intii aan safarka kusoo jirnana waxaa ku biirtay qayb kale oo Xisbul Islaam ka tirsan. Waxaa jira heshiis lala saxiixay Ahlu Sunna Waljamaaca oo fulintiis lagu guda jiro. Waxaa jira wadahadallo kala duwan oo lagula jiro dadka naga soo horjeeda, ujeeddaduna ay tahay in lagu qanciyo inay kusoo biiraan dowladda. Marka aad fiiriso adduunka, isha lagu fiiriyo Soomaaliya waa il amni kaliya, laakiin annagu waxaan aragnaa in ay haboonta in lagu fiiriyo Soomaaliya aragti isdhammaystiraysa oo laga fikiro dib u dhiskii dalka, qaxootiga in wax loo qabto, dhaqaalihii dalka in laga fikiro in dib oo usoo kaco. Taasna waxay keenaysaa in uu soo noolaado rajada dadka, dadkuna ay awood u helaan inay xalliyaan mashaakilaadka yaryar ee ka dhashay waqtiyadii dheeraa burburkii jiray. Dowladdan sida aad la wada socotiin, mar walba waxay qaadatay siyaasad furfuran oo cid walba aragtideeda iyo hadafkeeda ay ku gaarsiiso, waxayna soo celisay xiriirkii u dhexeeyey adduunka iyo dowladda Soomaaliya, oo aad og tihiin 20-kii sano lasoo dhaafay ama 8-kii sano lasoo dhaafay in ay ka jirtay dhibaato aada u fara badan. Kulankii wasiiradda arrimaha dibadda ee Hillary Clinton aan isku aragnay meesha la yiraa Nairobi wuxuu ahaa mid ka turjumaya dadaalka dowladda ay ugu jirto in ay xiriir wanaagsan yeelato. Maantana waxaa jira rajo aada u weyn oo dadka Soomaaliya adduunkuba ay qabaan in laga gudbo marxaladda adag. Laakiin su-aasha muhiimka ay tahay inaan isweydiino waxay tahay, xaalad kasta oo adag loogama gudbo si fudud? Waxaa looga gudbaa dadaal iyo isfaham iyo gacmaha iyadoo laysku haysto, la iswada kaashado. Mushkilada Soomaaliya ka jirtana mushkila ay ku filan yihiin dadka Soomaalida ma aha, waa mushkilad u baahan adduunku dhammaan inuu gacan ka geysto. Marka haddii aan iskaashi buuxa aan lala samaynin dowladda waxaa hubaal ah oo aan la taageerin waxaa hubaal ah in aan la gaari karin ujeedooyinka la leeyahay. Waxaan rabaa inaan mithaal ahaan usoo qaato dadka annaga hadda nala diriraaya waxaa ogtihiin inay sheegtaan inay ka mid yihiin alqaacida, dalkana ay joogaan dad ka yimida dibadda. Dalal badan oo adduunku dadaal badan oo ku bixiyo ka mista Afghanistan iyo Ciraaq, dhaqaalo fara badanna lagu bixiyey, weli dhibaatooyinka waa ka jiraan. Iska daa inay iyaga ku ekaadaane Afghanistan dhibaatadeedu waxay gaartay Pakistan oo maanta dhibaatadii ka jirta. Waxaa moodaa marka haddii dhibaato timaado in la eedo dowladda ku meel gaarka inay tahay shay fudud laakiin aan xaqiiqo ku dhisnayn. Runtii dowladdu waxa ay hogaaminayso waa dad kala duwan oo Soomaaliyeed oo marxaladii adkeed oo soo martay dalka ka soo gudbay, laakiin haddana waxaan aaminsanahay dhinaca wada socodka marka la yiraah iyo qorshaha dowladda in ay tahay inay dowladdu bixisay dadaal aada u weyn. Marka la fiiriyo ballanqaadyadii loo sameeyey dowladda shirki ka dhacay Bruxelles oo lagu ballanqaaday lacaga aada u fara badan, weli wax la taaba karo oo kasoo xaroday ma jiraan. Taasna waxay muujinaysaa iltizaamkii adduunka uu bixiyey in aan la fulin, ayna habboon tahay marxaladan hadda la joogo in la gudagalo in la fuliyo waxyaabihii la ballan qaaday. Waxaan rabaa inaan farta ku fiiqo iskaashiga waxaa asaas u ah kalsooni. Annagu waxaan ku kalsoonahay in xaaladda adag ee Soomaaliya laga gudbi karo haddii la qaado tilaabaha soo socda. Tilaabta koowaad, in loo helo dhaqaalihii loogu talagalay ciidamada tababarkoodii iyo qalabayntoodii lagu fuli lahaa. Dhinaca kale, in la sii dardargeliyo wadahadalka lagula jiro dadka kasoo horjeeda dowladda, hal aragtina laga yeesho. Aragtida aan qabno in wadahadalkaas uu guuleysan karo waxay tahay in sida hadda dowladdu ay u waddo gacan lagu siiyo oo aan laga dhinac furin wadahadallo kale. Waxaa jira dowlado badan oo jecel inay wadahadallo qabtaan, taas waxay keenaysaa inay wiiqdo dadaalka dowladdu ay ku jirto. Marka waa khatar aan jecelnahay in aan ka digno oo aan leenahay yaan la aadin, maxaa yeelay dowladdii marba hadday diyaar u tahay dadka inay la hadasho, looma baahna dowlado kale inay ka garab furaan. Arrinta labaad, la tacaamulka, yacni mar hadday dowlad sharci ee dalkii ka jirto waa in lala tacaamulaa dowladdii oo lagala tashadaa tilaab kasta oo siyaasadeed oo loo baahan yahay in la qaado. Waxaa dhacaysa in dowlad walba ciddii ay doonto ay la xiriirto, ciddii ay doonto ay la doodo ama aragti ay weydiisato. Taasna waxay wiiqaysaa isku ururintii dadka la rabay in la isku ururiyo oo dowladda ay ku howlaneed, waxay keenaysaa inay kala firirto. Waxaan aaminsanahay dadka Soomaaliyeed haddii loo helo imkaaniyaadkii loo baahnaa inay awood u leeyihiin in mas-uuliyadooda ay qaataan oo amnigooda ay sugaan, maadaama sabab dhiigu daada karo oo lagu qanacsan yahay uusan jirin. Maxaa yeelay gebigeenna waxaan nahay muslimiin, siyaasaddii waa laga heshiiyey, ciddii wax tabata waxaa diyaar loo yahay in lagala hadlo, isla markaasna qofkii dood diineed qaba waxaa diyaar loo yahay in laga qanciyo. Dowladdana waxaa ogtihiin in ay ogolaatay ku dhaqanka shareecada Islaamka. Taas waxay joojinaysaa qof kasta oo raba inuu isku dayo in uu dhiig ku daadiyo magac diimeed. Idan waxaan leenahay cid kasta oo dagaal wada hadda ujeeda siyaasadeed oo ka fog diin, ka fog danaha Soomaaliyeed, dhanka ah nabadda adduunka ka jirta ayay wadataa. Dadka Soomaaliyeedna maanta waxay ka gaareen qanaaco laakiin waxa loo baahan yahay waa abaabul xoogan oo laga dhexgalo dadka Soomaaliyeed oo ay ka mid yihiin diasporada. Sida aan la soconno, dad badan oo nabadgelyodarro uga soo cararay dalka, caruurtoodii inay maanta ku laabtaan dalkii ayagoo ciidan u noqonaya dadka ka soo horjeeda dowladda, waxay ka imaanaysaa wacidarro ka jirta gudaha iyo dibaddaba. Arrinta kale oo muhiimka inaan wax ka qabanno waxay tahay arrimaha la xiriira gargaarka bani aadamnimada. Waxaa lagu qiyaasaa dadka ku barakacay dalka in ku dhow 4 milyan. Dadkaas in badanna waxay joogaan gudaha dalka, in badanna dalalka dariska ah, in badanna adduunka daafihiisa ah. Dadkaas dhammaantood waxay qabaan dhibaatooyin kala duwan oo dhaqaale, bulshadeed. Waxayna u baahan tahay si xooggan in wax looga qabto. Waxaa ugu sii daran kuwa jooga dalka gudihiisa iyo kuwa jooga dalalka dariska ah. Gargaarka bani aadanimo oo si wanaagsan u gaara dadkaas wuxuu keeni karaa in rajo badan uu ka abuuro Soomaaliya dhexdeeda. Arrinta kale oo muhiimka aan rabo inaan farta ku fiiqo waa arrinta dib u dhiska dalka. Waxaa la socotiin 18 sano oo lasoo dhaafay, kaadirka aqoonta leh iyo dadka waxgaradka ah dalka waa ka sii cararayay. Dhinaca kale, waxaa burburayay hay-adihii adeega bulshada oo ay ka mid yihiin isbitaaladii, ay ka mid yihiin iskuulladii, ay ka mid yihiin jidadkii, ay ka mid yihiin eraboorkii iyo dekedii. Dib in loo soo celiyo adeega bulshada wuxuu qayb ka yahay nabadda, maxaa yeelay dadka kullama rajo loo abuuro waxay keenaysaa in nabaddu ay xoogaysato. Haddii aan wax yar jaleeco, khibraddii naga soo martay 6 bilood ee maxkamadaha ma ahayn dadka waxa isu keenay awood iyo xoog iyo ciidan, laakiin waxay ahayday adeegii bulshada oo laysku dayay in wax laga bilaabo iyadoo tabar badan ay jirin. Waxaan isleenahay hadda, maadaama caalamkii uu diyaar yahay inuu gacan ka geysto adeegii bulshada oo la soo celiyo xoog u bilaabda, waxay wax ka tari kartaa nabadda, waxayna soo noolaynaysaa rajada dadka. Arrimahaas aan soo sheegnay, dowladdu waxay ka samaysay qorshe, golaha wasiirada qorshe ka soo saareen, waxay ka soo saareen habkii loo fuli lahaa. Nasiib darro, dowladdu awood uma leh qorshahaas inay fuliso kaligeeda. Cidda gacanta laga sugaayo waa caalamka intiisa kale. Cidda aan sugayna inay hogaaminsana waa dowladda Maraykanka, maxaa yeelay waxaan isleenahay mas-uuliyad gaar ah ka saaran arrintaas iyada ah. Geedi socodka nabadda aan ka dhawaajinay, haddii ay dhacaan arrimaha aan soo sheegnay oo ay ka mid yihiin dib u dhiska ciidamada, ay ka mid yihiin wax loo qabto dadka tabaaleysan, ay ka mid yihiin yacni adeegii bulshada in lasoo celiyo, waxay yeelahayaan maxay ahaato rajo weyn iyo yididiilo. Maxayle bani aadamka saa ogtiin waxa ugu badan uu ku nool yahay waa rajo. Marka intaasoo wada jirta, waxaan aaminsannahay in ay keeni karto rajadii xoogan oo rajadii oo sii xoogaysata. Waxaan layska iloobi karin ciidamada AMISOM oo aan ka dhawaajinay inay yihiin muhiim joogitaankoodu, oo ayaga laftigooda broseskooda waqti dheer socday ee ahayd waqti hore inay gaaraan 8,000 oo lagu talagalay. Joogitaankooda sida aan sheegnay waxa uu macno xoogan samay karaa marka ay soo dhammaystirmaan howlihii loogu talagalana si buuxda ay u qabtaan. Waxaa la socotiin beriyo dhow in maqarkoodii ama meesha ay deganaayeen isqarxin lagula sameeyey. Taas waxa ay ku dhacayso waa in aysan weli helin awooddii ay u baahnaayeen oo ay ku dhaqaaqi lahaayeen, ama xaq sharci ama xaq dhaqaale. Marka in la soo dhammaystiro barnaamijkooda wuxuu ka yahay qayb weyn oo muhiima arrimaha nabadda. waxaan ka dhawaajinay kaadirka dalka ka soo baxay oo uu ka mid yahay saraakiishii ciidamada oo aqoonta lahaa oo meesha ka maqan, mar walba waxay hoos u dhigaysaa gudashada waajibka ciidanka, ayay hoos u dhigaysaa ku celinta. Marka kaadirkii meesha ama mid maamul ha noqdo ama mid ciidan ha noqdo, waxay siinaysaa barnaamijka dowladda culays weyn. waxaana la socotiin in qorshooyinka dowladda uu ka mid yahay in saraakiishii hore iyo dadkii aqoonyahanka ahaa ama dadkii xirafiyiinta ahaa ee wasaaradaha kala duwan ka shaqeyn jiray, in dowladda qorsheheeda uu yahay in dib loogu celiyo. Sidaasoo kale, muddadii burburka waxaa jira dad badan oo aqoonyahana oo kasoo qalin jibiyey, soona qaatay darajooyin sare jaamacadaha kasoo qaatay, aan aaminsannahana inay maanta wax badan ka geysan karaan dalkooda. Marka dhammaan waxay noo wada ahaa lahayd fursad dadkaasoo dhan dalka inay ku laabtaan kana qayb qaataan dib u dhiska dalka. Habka dhaqaalaha, waxaa la socotiin Soomaaliya waxay leedahay khayraad aada u fara badan oo ay ka mid yihiin xoolaha nool, ay ka mid yihiin kalluumaysiga, ay ka mid yihiin beeraha iyo khayraad intaas dhaafsiisan. waxaa nasiib darro ah dalkan isagoo khayraadkaas leh in weli uu sugaayo in uu kaalmo ka helo dibadda. waxaan aaminsanahay dadka Soomaaliyeed oo fursad la siiyo oo nabad hela, waxaa laga abuuri karaa in dadka Soomaaliyeed isku filnaadaan, lana soo celiyo habdhaqandhaqankii dhaqaale ee uu lahay dalka, kaasoo ku dhisan suuqa xorta. Soomaalida waxaa aada loogu tilmaamaa inay yihiin dad ku firfircoon arrimaha ganacsiga, waana laga yaqaanaa taariikh ahaan geeska Afrika. In marka loo suurageliyo in nabad ay helaan si ay wax u soo saaraan, waxay keeni kartaa in ay ka baxaan si degdega ama ka gudbaan marxaladda adag. Waxaan rabaa halka inaan farta ku fiiqo, maadaama ay yihiin dadka Soomaaliyeed dad muslimiina, dhibaatooyin fara badan ay ka jiraan xagga fahamka diinta. Dadka Soomaaliyeed weligoodba waxay ahaayeen dad nabadeed, islaamkuna wuxuu ku soo gaaray hab nabadeed, weligoodana waxay ka fogaayeen cunfi diineed inta taariikhda lagu ogyahay. Fikradahan hadda ka jira Soomaaliya ma aha fikrada ka dhashay Soomaaliya, waxay ka yimaadeen dibadda dalka. In la waajaho waxay u baahan tahay dadaal aada u fara badan. waxaan aaminsanahay isfaham xumada ka dhacday muslimiinta iyo reer galbeedka laftigooda inay qayb ka ahayd dhibaatooyinkan. loo baahan yahay laba tilaab. Tilaabta koowaad, dadka Soomaaliyeed iyo dowladoodu inay isxilqaamaan in dib loo soo celiyo habkii nabadeed ee diintu ay ku socotay, laga hortago habkan dhibaatada leh ee ku cusub dalka, iyadoo la adeegsanayo culimmadii Soomaaliyeed, aqoonta u leh diinta, waxgaradkii, aqoonyahankii, iyo cid kastoo ku leh bulshada dhexdeeda saameyn. dhinaca kale, dowladaha Islaamka iyo reer galbeedka in uu jiro xiwaar ama dood, macnaheedu yahay fahamka saxda ee diinta iyo habka ugu wanaagsan ee loo gaari karo duni nabada, loogana badbaadi karo khatarta. maxaa yeelay sida aan wada ognahay, Islaamka magaciisuba waa nabad. Allah subxaanahu wa tacaala magaciisu waa nabad, waxa uu ku barbaarana waa nabad. meesha laga soo saarayna Ilaahay wuxuu ku tilmaamay inay ahayd Mako oo laga xaaraantimeeyey dadku inay isku diriraan oo nabad ahayd. halkaas haddaan wax yar ku sii durgo, Nabi Muxammed sallallahu calayhi wasallam dowladdii ugu horreysa oo dhisay waxaa ka qayb qaatay muslimiin iyo masiixiyiin iyo yuhuud iyo mushrikiin, waana la wada ogyahay. kulligoodana waxay wada difaacayeen magaalada Mako. fikraddaas oo meesha ka baxda waxay fursad siinaysaa dadka raba diinta inay u adeegsadaan hab siyaasadeed oo khaldan, kuna dhibaateeyaan adduunka oo idin. dhibaataduna hadda waxaan aaminsanahay inaysan ku koobnayn reer galbeed iyo adduunka intiisa kale ay soo gaartay dadka muslimiinta ah, maxaa yeele waxaa la socotiin Soomaaliya inta qof oo loo dilay arrimahaas oo yacni falal argagixisnimo u dhintay aad ay u tiro badan yihiin. Waxaan rabaa inaan xuso wasiirkeenni amniga ama xildhibaankana ahaa Cumar Xaashi iyo labada shaqsi oo aada maqasheen intii aan joognay New York in lagu dilay Soomaaliya. Dhammaantood dadkaas waxay u dhimanayaan fikrad diineed oo saxa uma dhimanayna, waxay u dhimanayaan fikrad khaldan oo diimeed. Haddii aan la helin hab cilmi ah oo looga doodo oo loo xaliyana, waxaa laga yaabaa fursadaas mar walba inay sii socoto, dhibaataduna ay sii jirto. Marka si looga hortago, waxaan aaminsanahay labadaas dariiq in wax laga qaadi karo. Tabcan, maadaama Ilaahay subxaanahu wa tacaala bani aadamka uu ku manaystay caqli iyo xigmad, mushkilad kasta oo jirta waxaan shaki ku jiran xalkeeda inuu jiro, laakiin waxaa lagama maarmaan ah in ay jirto iraado ama doonis iyo niyad wanaagsan. Waxaan aaminsanahay labadaas maanta inaan helno inaanan ka maarmi karin oo aan ku khasbanahay. Xaalad kastoo adagoo jirta adduunka, kullamaa laga daaho xalinteeda waxay keenaysaa inay iska sii socoto. Waxaan rabaa inaan mithaal u soo qaato arrinta Soomaaliya 1990 in la xaliyo iyo 1990 in la xaliyo waxay fududeed 1990 in la xaliyo. Waxaa dhacay oo aan wanaagsanayn waxay yihiin in mar walba xal la isku dayo, laakiin aan lagu dhiiran in mushkilada Soomaaliya lasoo afjaro. Waxaa la socotiin mushkilada Soomaaliya intii ay jirtay waxyaabo badan oo xanuun lahaa dhacay. Haddaan waxyaabahaas badan oo dhacay aan laga gudbin si geesinimo leh, waxay keenaysaa maalin walba in ay sii socoto dhibaatadaas. Dabcan, waxaan rabaa halkaas inaan ku ishaaro 1993-kii ciidamada Maraykanka waxaa yacni dagaal ka dhacay meesha, dhibaatooyin farabadana ka dhacay. Waxaa laga yaabaa weli in dad badan oo siyaasiyiin ah ay maskaxdooda ku hayaan wixii dhacay. Dadka Soomaaliyeed in badan oo ka mid a in caatifo lagu gashado wixii dhacay. Taas marka waxay u baahan tahay tilaabo geesinimo leh oo looga gudbo oo nabad looga dhiga dalkii. Mushkilada oo aan ka leexano aan ka baqnana, mushkila ma xalinaysa, waa inaan waajahnaa si dhaba oo aan xalkeedii gaarnaa. Waxaan aaminsanahay fursad qaali ah inay jirto hadda oo laga faa'iideysan karo. Waa laga yaabaa dadku meelo kala duwan inay ka fiiriyaan, laakiin aniga waxaan hubaa inay fursad qaaliya tahay oo maanta wax lagu qaban karo. Sidaas darteed waxa aan sugayna waxay yihiin in adduunka oo dhan oo gacan siiya Soomaaliya, dowladda Maraykankana xilkeeda ay aada u gudato. Intaanan hadalkayga gebagabayn, waxaan rabaa inaan u mahad celiyo cid kasta oo Soomaaliya wanaag u geysatay, lana xanuunsatay. Waxaa ka mid a ambasadorka runtii ama maxayto ninka u qeybsanaya arrimaha Soomaaliya dowladda Maraykanka oo runtii wax badan nala soo maray, iyo macadkan oo maanta fursad noo siiyay in aan mushkilada Soomaaliya waxuun ka tilmaano. Farxad weyna ii tahay inaan halkan maanta wada joogno. Aada u mahadsan tihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Mr. President, thank you very much for that extremely thoughtful address, and particularly your remarks at the end on hopes for a way forward. I've spoken enough. I think we'll open it directly up to questions, and I think we'll take a few at a time, if that's all right with you, and then turn back to you. We can go a little beyond our the President has said that he can spend a little more time with us than ending promptly at 2:30. But I do ask that when the session is over, everyone remain seated until the President is able to leave the room. I'll remind you when we conclude. So why don't we take an initial round of questions? Again, I don't have my glasses, so it's going to be difficult. There's one in the very, very far back. I think that might be Joel Barkin.
Schmolbach and CSIS. In a number of times in the course of your remarks, Your Excellency, you talked about the need for the international community and the United States in particular to assume its responsibilities. Would you please outline what those would be in very specific terms? Say, name three.
Okay, let's take, we'll take a couple. Yes, Mr. Donald, I believe it is.
Thank you very much. Sir, obviously, Somalia has different levels of governance. And south, we've got al-Shabaab and Hezbollah. And then there's the area of the transitional federal government. I wonder what you might be able to say about your intentions of how to reach out to those areas that lie between the two, that are not yet committed one side or the other. Thank you.
Okay, we had a question over here. Please identify yourself, too, as you speak.
The microphone's coming. My name is Mr. Haj Said Abdi. I want to just say to the President, welcome to the United States. I want to thank to the Jennifer Cook. Or just, she's not the first time that she did it, you know, to a conference like this. I want to ask you, two questions, the President. The first one is, what is the three critical or four critical issues that in need in your government right now that you're asking for the international community? The second question was just, how are you going to implement those four or three critical issues that you need right now?
Okay, shall we start with those? First, I think that the first overlapped a bit with the second on the top three priorities for U.S. assistance support. The second on reaching out to those areas that fall between Shabaab al-Hizbullah and the TFG control. And then top priorities for how you'll implement this vision.
Mahsantahay. Arinta ugu horeysa ee aan sugeyno in gacan naga siiyo oo Mareykanka gacan naga siiyaan waa arrimaha amniga oo aan laga maarmi karin budhigna u ah hawl kasta oo laga rabo Soomaaliya in loo qabto. Sida aad la socotiin, ciidamadii Soomaaliya burbur badan ku dhacay 19 sano. Ciidan Soomaaliyeed oo qaabkii ciidan laga rabay u dhisan kama jiro dalka. Marka ciidan in la dhisana waxay u baahan tahay imkaaniyad aad u fara badan, waxay u baahan tahay qalabkiisii, tababarkiisii iyo imkaaniyaadkii la socday oo ciidan u baahnaa in la helo. Waxaan aaminsanahay dowladda Mareykanku in waxna ay ka bilowday arrimahaas wax badanna ay ka qaban karto. Arrinta labaad waa arrinta dhibaatada dalka soo gaartay ee dadka ku dhacday barakaca gargaarka bani aadanimada. Dadkii waxay u dhamaanayaan gaajo iyo dhibaato. Waxaa la socotiin 3 sano lasoo dhaafay dalka waxaa ka jira jafaaf aad u fara badan. Taas waxay keentay xoolihiina inay baaba'aan, baarihiina dalagii uu kasoo go'i waayo. Inta 18 sanana waxaa soo daba socday burburkii dhaqaale iyo burburkii siyaasadeed oo yimiday, wuxuu culays saarayay dadka Soomaaliyeed. Waxaa intaasi dheer dhaqaale xumada adduunka hadda ka jirta in iyada laftigeedu saameyn ku leedahay, maxaa yeelay dad badan oo dibadda jooga oo shaqay jiray dhaqaale xumeed waa saameysay. Dadkaas waxay wax u diri jireen ahladooda gudaha joogta, waxay ku keentay dhibaato. Marka waxaan aaminsanahay arrimaha gargaarkana in dowladda Mareykanku ay wax badan ka qaban karto. Arrinta saddexaad oo iyadana muhiimka oo aan ka yareyn oo aan rabno inay dowladda Mareykanka wax ka qabato waxaa ka mid ah arrimaha dib u dhiska. Haddaan isbitaal jirin, iskuul jirin, aan jaamacadu jirin, dariiq lamara uusan jirin, waa garan kartiin dhibaatadu intay la egta. Marka in wax laga qabto waxay ka mid tahay annaga awlawiyaadkeena, waana waxyaaba aan sugeyno dowladda Mareykanka inay wax nagala qabato. Haddii aan u gudbo su-aasha ku saabsan dadka u dhexeeya maamulada kala duwan, marka ugu horreysa annaga waxaan aaminsannahay midnimada Soomaaliya ayaa xalka Soomaaliduna ku jiraa, danta adduunkuna ku jirtaa. Waa laga yaabaa dad adduunka ka tirsan ama dowladda adduunka ka tirsan inay u fikirayaan sidaas ka duwan, laakiin waxaan hoosta ka xariiqaynaa dhibaatada Soomaaliya asaaskeedaba waa kala qaybinta Soomaalida. Dadka Soomaaliyeed waxaa la aaminsan yahay oo iyaguna ay aaminsan yihiin inay yihiin qabaa'il, ma ahe hal qabiil. Marka runta loo hadlo, hal qabiil inay wada yihiin, ku wada hadlaan hal luqo, ku leeyihiin hal diin, aan la kala gara karin, ay kala guursadaan, taas marka waxay keenaysaa in midnimadooda oo la xoojiyo waxay keenaysaa in dadka Soomaalidu mas'uuliyadooda ay qaataan. Marka aragti kasta oo ku saleysan qaybinta Soomaaliya waa aragti dhanka ah rabitaanka shacabka Soomaaliyeed iyo maslaxada dadka iyo dalka. Marka aan u gudubno waaqica hadda jira see loola tacaamula, sida aad la socotiin, dadka Soomaaliyeed 95% waxay taageersan yihiin dowladda Soomaaliya, dowladda kumeelgaarka ay taageersan yihiin ee federaalka. Caqabaadka jira waa caqabaad u baahan mid la arkaba si gaara in loo waajaho. Shabaab marka aad ka hadlaysid waa inaad si gaara u waajahdid, Xisbul Islaam marka aad ka hadlaysid waa inaad si gaara u waajahdid, maamulada Puntland iyo Soomaalilan waa inaad si gaara u waajahdid. Arrimahaasoo idinna dowladdu waxay ka samaysay qorshe ka samaysay. Dabcan dowladda waxa ugu muhiimsan oo ay ka fikireysa waxay tahay inta laga badbaadi karo dagaal iyo dhiig daata in laga badbaado. Laakiin haddana waxaa ogtihiin dagaalada hadda socda, dagaalo lagu farad yeelo dowladda oo lagu soo qaadayo oo ku dhisan afkaar maxaa la yidhaahaa xaq jir ah, ujeedaduna ay tahay in laga waayo dowlad Soomaaliyeed oo calanka Soomaaliya inta la siiyo calan madow meesha laga suraayo arrin la fiirsan kara maaha. Arrimaha Soomaaliland iyo Puntland annagu waxaan aaminsanahay wadahadal iyo wanaag in ay tahay habka ugu wanaagsan oo lagu xalli karo. Waxaa la socotay ra-iisul wasaarehenu inuu tagay Puntland, wadahadal uu kusoo galay, heshiis lagu gaaray. Waxaan aaminsanahay heshiiskaas oo lasii xoojiyo oo lasii wado inuu yahay xalka ugu wanaagsan.
Hi, sir. excuse me. My name is Jesse. I'm from the George Washington University. And I'm curious as to whether you feel that United States aid to Somalia will perhaps alienate many of the people in the diaspora and many of the Somalis themselves. The U.S. isn't looked at generally very favorably in that region as a whole, and I'm wondering about your thoughts on that.
Hussein Hassan, and I work for the Congressional Research Service, but my opinions are just my own. U.S. Congress has nothing to do with it. Going back to the Al-Shabaab, Sheikh Sharif, you were during the ICU in 2006. Al-Shabaab was established while you were one of the prominent leaders in within the ICU group. As of today, as we speak, Al-Shababs are into three categories. They are very feared in many corners within Somalia, and even with the diaspora, they are also respected. And within also the other groups, also in the other corners, they are also despised. Whether we agree or not, they are a factor. And in order for the stability of Somalia to be permanent and to have, you must, or you know, your administration must include them. We've been hearing that you open a dialogue with them, but from various sources, nothing is, you know, coming out of that. Can you tell us the status? Since you yourself knew much about the Al-Shabaab, can you tell us the cells, how they were formed, who to contact, who, you know, who, why did you fail to actually deal with them? We must, you know, I follow the country as I'm Somali. I was a Muslim. I will die Muslim. I will always, you know, I'm a U.S. citizen, but I would like also Mogadishu to be a place where I can go and my mom and dad could peacefully live. And unless we really deal with the Asmara group, like you had some very good Somalis up there. You visited them despite the proxy war, the Eritrea and Ethiopia play. What happened to, you know, dealing with the opposition and settling once and for all the Al-Shabaab factor, which is getting the momentum?
Thank you, Hassan. We have a question there.
Bismillah, alhamdulillah. My name is Omar Mohammed, and I'm the Imam of Ivy City Mosque in Washington, D.C. First, I welcome our President, Sheikh Sharif. And I want to assure you, Mr. President, that Somali diaspora in North America is supporting you 100%. And you will have our support completely. And I know you are facing a very difficult task in Somalia right now. But my question to you, Mr. President, is that why can't you concentrate to create peace in Mogadishu before any other region? Why your government is not putting enough effort to really concentrate how to bring peace in Mogadishu? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Big questions. Why don't we start there and then turn back for yet another round? I have the question of U.S. assistance and whether that alienates as well as perhaps helps, but can alienate some elements. How to engage the Shabab, and then the focus on Mogadishu.
ku saabsan taageerada Mareykanka waxay keenin kartaa dad badan inay caroodaan oo ay dhibaato sameeyaan in ay ku dhisan tahay wax badan caatifo oo aysan ku dhisnayn wax dhab ah oo jira. Haddii aan u hadalno dowladnimo, dowladda qayb weyn waxaa ka ah calaaqaad. Calaaqaadku waxaa lala sameynayo waa dadka dalka u dhashay iyo dadka kaloo adduunka degan oo dowladdu ay ka mid yihiin. Mareykanku waxay ka mid yihiin dowladaha adduunka ugu waaweyn, dowlad maanta ka maarantana ma jirto sida aan aaminsanahay. Marka Soomaaliya laga hadlayana, waxay gelaysaa awlowiyaadka dowladda in xiriir fiican la leeyahay Mareykanka. Marka aan aadno arrimaha Islaamka, Islaamka weligiisa xiriiroo lahay, wuxuu ku dhisnay xiriir wanaagsan, waana waxyaabaha mabaadiida asaasiga oo uu ku dhisan yahay. Idan annaga doodeena waxaan ku dhisaynaa, haddaan dowladnimo rabno waa inaan calaaqaad adduunka la leenahay, haddaan rabno inaan diinteena ku dhowrsano waa inaan calaaqaad fiican adduunka la leenahay. Cid kasta oo intaas ka duwan wadana waxaan diyaar u nahay inaan ku waajahno dood aan ku waajahno. Su-aashaas waxaan jeclaan lahaa inaan intaas uga gudbo. Su-aasha labaad,
saxiix,
waxaa ogaataa xarakaadkan oo yacni qaata tatarufka waqtiyo badan ay soo baxaan laakiin waqti dheer ma jiraan. Waxaa laga yaabaa dad badan oo shabaabka ka tirsan inay aaminsanaayeen markii dagaalada hadda lasoo qaaday inay ku guuleysan karaan Soomaaliya inay qabsadaan wixii ay rabeen ay ka sameeyaan. Arrintaas oo ay ku guul dareysteen waxay keenaysaa isbeddel fikirkooda ku dhaca. Waxaana ogaataa dadka ku jira shabaabka kulligooda hal fikir kama wada duulayaan, laakiin annaga waxaan xoogga saaraynaa qaybta ugu muhiimsan oo hogaamisa oo fikradeedu ay tahay in ama iyagu dalka ay qabsadaan ama dagaalo iska sii socdo. Marka fikraddaas hadda waxay noqotay fikrad caalami ah. Waxaan u malaynaa kitaabkan hadda la yidhaaho Idaaratu Tawaxush, in badan oo ka mid a inaad akhriseen, waxa uu ku salaysan yahay iyo istaraatiijiyada uu ka dhaqaaqayo. Laakiin haddana waxaan aaminsanahay annaga iyo culummada iyo dowladda iyo culummada iyo maxaan ku idhaahdaa waxgaradka Soomaalida iskaashada in dad badan laga soo celin karo. Ficlan waxaan lagu guuleystay dad ka mid a in laga soo celiyo dadkaas. Haddana rajo badanaan qabnaa oo wadahadalle waxaa socda ah in qof walba sidiisa loo taarget garayo. Waa mahadsan tahay.
Why not make a priority of securing Mogadishu before moving beyond?
Tabcan Mogadishu waxay gelaysaa annaga awlowiyaadkeena iyo cadowga awlowiyaadkiis, marka laba awlowiyaa isku dhacday halkaas. Laakiin haddana annaga waxaan doonaynaa inaan yacni xal helno, waana dadaalina insha allah. Amaasanta.
Okay. Yes, the gentleman against the wall there. We'll get some gender balance here with the lady by the cameras.
Thank you very much, and welcome,
Your Excellency.
And then
we'll turn to David Shin. Okay.
Thank you very much, and welcome, Your Excellency. Your courage is an inspiration to the whole world. My name is John Simon from the Center for Global Development. Until January, I was the U.S. Ambassador to the African Union. And at that time, we were heavily focused on trying to encourage the United Nations to step into the shoes of the African Union, the Amisom mission, and set up a UN peacekeeping operation in Somalia. That attempt was ultimately proved futile. I'm wondering if you could comment on the prospects of an effort to get the United Nations to send a UN peacekeeping mission to Somalia now, and if not, are there other alternatives to buttress the AMISOM force and to give it the resources they need to do the job at hand?
Thank you. Yes, the lady.
Good afternoon, Your Excellency. Marion Douglas Ungaro. And I was an observer at the Eldoret and Imbagathi talks in Kenya when my husband, Carlo Ungaro, was the Italian diplomatic representative for Somalia. As you probably know, October 24th will be the 7th anniversary of the shooting death of Starling Abdi Arush in Nairobi. And there's a lot of people in this room who knew Starling and what she contributed to trying to claim peace for Somalia again, the progress that they made in Mirka and Shabelle region. I have visited Mogadishu and Shabelle, and I want to know about the role of women. I was very supportive, my husband and I, of women's participation at Eldoret and Imbagathi. And it may have been the largest contingent of women representatives in any African peace talks or in any peace talks anywhere. And we want to know, what role do women have right now and in the long term? They suffer the most, as you well know. In the last U.S. administration, Jindai Frazier spoke often about the importance of women's participation. Mahatsanit.
Ambassador Shin.
David Shin, George Washington University. Mr. President, you have mentioned on a number of occasions the foreign fighters who have joined with al-Shabaab. Could you be specific as to the approximate number of foreign fighters that there are with al-Shabaab, and also how it breaks out? What percent come from the Somali diaspora, and what percent are non-Somali?
Okay, because of time, I'm going to take one more question. This is a tough one. I'll take the gentleman in the first row here. I'm sorry.
One question, okay. Okay, I accede to your request. African Union. I am doing it in a queer door. Wuhan Maka Horoku with Dinia Arintas, Maslosoka, then Hokaya Gude, Karamada Midori, Arita Amni Kulu was Lasoka, then Lakin Horo Haujire, Karara, Bodano, Umam Tahida, Laga Gudomi, Ole Yidi, Halu Bedidora, Edamoto and Aduena, who are good to go to Sawa Kaigala. Marka arintaa inaad isla soo qaadeen in kale horta ayaa ku yaa ku wajin lahaa marka fadlan mar waxa qaa faahfaahina naga sii iyo kulamadii kale aad kala yeelatay madaxda badan ayaa isku aragtay New York muddadii aad xaggaa joogtay su-aashaydi dambe waa ka taraasul.
Thank you. Here we take the last one for this side, the lady.
Thank you, Jennifer. Assalamu alaikum, Sheikh Sharif. I have been a staunch supporter of Sheikh Sharif. I am not hiding that. We struggled to help the cause, to evict the Ethiopian soldiers, the brutal Ethiopian soldiers. But I don't want to be intellectually dishonest and say everything is milk and honey. I feel there is a neglect. And I would like to ask Sheikh Sharif to pay attention to the serious humanitarian crisis, the 3.8 million on the verge of starvation, 1.5 million displaced, and also not to be silent about the Ethiopian soldiers going in and out of Somalia, violating Somalia's integrity, territorial integrity. Otherwise, that will provide more ammunition to the opposition forces. Thank you.
Thank you. Another set of questions. The prospects for the UN or strengthening the AU, I think that was... we have women's participation, the numbers on foreign fighters, and meetings with the Secretary General, and then this final question.
أنا قبل لا أبغى سؤال شا سفيرك ولي رنتي إسلامي هاي نمبر هوبن وأنا عن شيء كرنا إنه سنجرين لكن واحد عن شيء إنه ومعلومات كلا دوان أو عن كهلنا دتك ناقص أو ورمة دتكاس هدان جود هان أفير إنه شباب iyo dadka dibadda ka yimiday dadka dibadda ka yimid waxay u qaybsamayaan dad Soomaali ah oo haysta ala shakale sida Mareykan Europe meelo kale iyo dad asal ahaan meelo kale ka yimiday hanqadaano dalalka Carabta Afrikaanka hanqadaano maxay ahaato meelo kale waxa la isku daraa marka dadka Soomaalida oo dibadda ka yimid iyo dadka asaas ahaan ajnabiga ah waa la isku daraa waxa la gaarsiyaa 800 ilaa 1,000 marka la yiraa tiro guud ahaan la laga dhiibo shabaab waxaan u maleynaa inay aad u adag tahay laakiin waxaan la inkiri karin in ay kumanaan yihiin su'aashaas waxaan jeclaa inaan inta soo gudbo su'aasha ku xigtay oo haweenka ku saabsaneed marka hore haweenku dadka Soomaalida dhexdooda waxay ka yihiin dad aad u firfircoon oo runtii yani xataa qoysasku in badan ay ku tiirsan yihiin dadaalka haweenka si gaar taasna marka aad la sheekaysato dadka Soomaalida qof la arkaba doorka noloshiisa ay kasoo qaadato hooyadiis ama walaashiis ama habariirtiis yani aad u ogaa kartaa arinta labaad waxa lagu tiriyaa haweenka Soomaalida inay yihiin dad aad u firfircoon nabad iyo colna aan laga maarmi karin raalliga ahaada intaasaan ku diray colka inaan ka reeba jeceshiin aan umaleyna marka la yiraahdo dowladdeeda baarlamaanka in door ay ku jirta golaha wasiirada inaa ku jirta dad badanna ayagoon mansab hayn ayay nala shaqeeyaan oo dad halkan fadhiya ka mid yihiin waxa ka mid a gabadhaas oo sheegtay inayna taageero jirta aan rajeynaya inay sii wado taageeradeena su-aasheedii halkaas ka gelaa dabcan qofka bani aadamka waxqabadkiisa waxau la egyahay inta oo qaba karo waxaa muhiima yacni waxa aad qabanaysa inaad ku qanacsanta intii aad qaba karta inayta marka dhibaatadana hortaalla iyo waxa aan qaba karna aad u kala wan yihin laakiin haddana mar walba waxaan ku qanacsannahay dhibka in la xalli doono guulna la gaari doono waxay ila tahay su-aashaada in jawaabteeda intaas ay wax kalead sii sugaysaa soo ma waxaan rabay inaan aado arinta UN-ka ha nacam gabadha weli madaxay luleysa aan waxoogaa sii raaciyo arinta Ethiopianka ayaad rabtaa inaan ka hadlo jayib annaga dowladdan aragtideedu waxay tahay colaad Soomaaliya Ethiopia ka dhex jirta mar walba waxay keenaysaa dhibaatadii oo sii socota annaga marka dhinaceenna inaan qaadano wax kasta oo nabad lagu heli karo inaan qaadano baahida nabadda waa la wada qabaa laakiin annagu waa uga baahi badanna sida qofka caadiga u fikiro hadday madaxda u fikirto iga rumaysta wax badanaa xumaanaya marka islaamka marka laga fikirana marka laga hadlayana waxaa la yiraa yacni tilaab kastoo la qaadayo waxaa la yiraa maxaa ka dambeynaya maxay dhali kartaa marka maadaama Soomaaliya Ethiopia colaadooda waqti dheer soo socotay in aan u jeesanno inaan xal ku soo dabaalno oo haddii xataa waxaan dhibsanayna ay dhacaan habka aan ku xalinayno oo naqdo inaan dhahno waxaan ma haboona, waxaan waa dhibsanayna, waxaan ma jecelin sidaas inay noqdaan, laakiin aysan naqanin si aan u helno caatifadiina kaliya inaan intaan soo istaagno makarofanka aan wixii aan rabno aan ka sheegno. Waxaan aaminsanaa taas inay keeni karto dhibaatooyin ka duwan. Marka sida aad u dadaalaysaan u dadaalaynaa, sida aad u dareemaysaan u dareemaynaa, laakiin waxaan isleenahay meesha aad joogtiin waa xisaas, waxay u baahan tahay si ka duwan dadka caadiga inaad u fikirtiin si maslaxa dadka loo xaqiijiyo. Waxaan rajeynaya inaa iga qanacday. Aan u gudbo su-aasha ku saabsan UN-ka. UN runtii dadaal badanay bixiyaan, ciidamada afrikaanka oo meesha jooga hawl weynay ku jiraan, laakiin waxaa ogaanaysaa UN-ka waxaa waxyaabaha lagu tilmaamo waxaa kamid a biruqraatiya, yacni wixii laga rabaa kama soo dhammaadaan mar dhow, waxay u baahan yihiin waqti aada u fara badan, dowlado badanaa u baahan inay wada galaan, yacni isu tanaasulaan oo isjiidjiidaan. Sharciyada u yaalla waa sharciya laftigoodu aan fududayn in laga dhex baxo, laakiin waxaan idiin xaqiijinaa Ban Ki-moon secretary generalka in uu aad arrinta Soomaaliya uga shaqeeyo, aada uga welwelo mar walba aan wada hadalno. Yacni hadda markii aan nimid meeshan aan ka wada hadalnay, waxaa kaloon rabaa inaan idiin xaqiijiyo yacni maanta adduunku inuu u soo jeedo Soomaaliya in wax laga qabto. Annaga keliya waxa aan tabanayna waxay yihiin war ha la dedejiyo waxqabadka oo yaan la daahin si dhibaatada faraha badan ee jirta loo istaajiyo. Maasantii.
On behalf of all of us and of CSIS, I want to say a very warm thank you for your generous time with us today and answering that big range of questions. We are all very eager for you to succeed in the ambitions that you lay out. And we do hope that you'll come back to Washington. As you see, there's a tremendous appetite here to hear your perspective, a great deal of support for you as well and in what you're trying to do. So thank you very much. Again, I'm going to ask people to remain seated until the president takes his leave.